Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Ɗo yo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Aljumare hande nogay e goho lewru août ndu wattunde 5 heures jaɓɓori minutaji capanɗe nayyi e joyi nde. Do Studio Tamani ɗo yo sakkike mawɗon Ousmane Diko hokkata on kabaruji gonɗi ɗo ɗi. Fedde dogalatiɗalla joƴinama fa wartire deƴle saha leydi meɗen nde fedde nde hooreɓe oni fa warde e laami meɗen goni hen muɗum nde anda ka adadu wattu ndene immoto. Hono Batu Juujoro du caggal waɗi caggal hono ko guɓeɗe kasodirɗo ndeno rewnitinoɓe aduna ɓe jiidi keŋe e heƴaɓe plateforme ɓe e li muɗum ɓen kolliti ana landedi yoppude baasi ka hono yoppude ɗo nangui ɗo ka pati hunde ko memma ha dabareji goɗɗi ɗum garan wadde ndenno batuji goɗɗi ɗum garan wadde de sema fa warde e laami immali. Fedde sagantoon de golloɓe jipporde avion ɗo mali ɗo daɗɗi dabare murtere golle yowde noga e jeegom yaade noga e jeɗɗi lewru ndu ɗo yo wayde jatede e hokkede wayde yo wayde jatede e wembere waddaniɓe nde ɗo murtere. Hono joolaɓe meɗen mali wadde mumen nde waɗan batu mumen jeegoɓa ɗo hande ɗo mali ɗo ndenno oɗo batu heƴaɓe leyɗe capanɗe joyo e jeegom kawrata e oɗo batu ndenno bureau kiɗɗo waɗan holli tan ko golli ɗo bureau kisɗo wara joƴinede ñande alande. Fedde jogolatiɗal e leydi meɗen nde joƴinama nde heƴaɓe oni fa warde e hooreɓe leydi meɗen goni e muɗum fa gartire deƴere saha leydi meɗen ndenno oni kañe e gouvernement ministrement kañe e gouvernement fu dokki taƴiral oɗo kabaru nde ɗo fedde andaka nde adadu ndeno hani yoppude golle ka keɗe barke Cissé fa ɓeydoro ɗon faamu
ley e ko nayi e banggal politikaku ley walde nde keƴaɓe ministrement kañum e suudu ministre kumaniɗe kabaru ndenagu e ministre kumaniɗe biltude kabaruji hakkunde Mali e leyɗe goɗɗe tawete e nde fedde sorrasi en Mali kañum eɓe ministrement kamɓe gonni keƴaɓe sorrasi en ley fedde nde pelle ɗiɗɗe jotton e battu ñande fuu fa fiida dabareji mbawɗi yuɓɓinde golleji ɗi arande fuu e ley majjum yiide gueɗe murtuɗe ɗe hom fuu warti eɗo wonno fade basiji cakkitiɗɗi huɓɓude fedde nde e laamu Mali o kolliti wiide fedde nde waran imminede e ley wattu mo addadu muɗum andaka ka fa hande deƴere dengaki ley nokkuji ɗe ñande alal bare nde e ley nokku noditirteɗo e deli man yimɓe jonɗen kaɓorɗe pelli e dow yimɓe jeeyaɓe e ley fedde noditirtede plateforme nde ka fe goto yonki muɗum heddaki e ley majjum.
Hono suroɓe denta leyɗe aduna ɗe jiidi keŋe e plateforme fedde plateforme nde ley Batu Juujure ndeɗo fedde holliti ko sabimbini yagol yimɓe muɗum ley région Kidal o fa warde holliti hono rewrentinoɓe aduna ɓeydu hono kamɓe yaaɓe tonɓe ɓe hono fedde sema nde ana martani ɗum kumpa ndenno jaɓani garangal mabɓe tondu ndenno plateforme holliti kañum ka ana lenleni dalde baasi ka hono yoppude ɗo nangguno ɗo ka pati hunde ko memma ndenno kawral ka fuu heɓaka e le muɗum ana yiɗ hande fa hande batu goɗɗo ana jondora ndenno kanko habbala agga hamzata o jokko secrétaire général gacca gonɗo e plateforme o haaldi e Issa Fakaba Sissoko keɗe ko Barke Cissé faccitani en
ɓe daardi men min birfita to min gonno to minen min paamayi ɗum ɗum wawaka waɗirede ni so meɗen kaani wirfude fuu kina sema wirfa tafon min kollitiɓe wiide ñande sappo e jeɗɗi lewru mendu nde sema nanguitinno nokkuje to arme Mali daakino to Kidal to walde dental leyɗe aduna darda e sema yoppita ɗe nokkuje ɓe birfita to ɓe gonno to fa laamu Mali o e gollirɗe ɗe birfa ley laamu Kidal o ɗum waɗaka ndenno ɗum haana fuɗɗirde plateforme pati walde dental leyɗe aduna lita sema wiide Kidal yo jeeyal muɗum wiide toon wawaka memede kasen ɗum so neɗɗo fuu goɗɗo ana yaaha fuu kina darda ɓe yamiroje meɗen kumpitaɓe wiide min mbawa jokkude ɗiɗati minen min jarrike ɓe naata gaw minaka eko nandi e muɗum min jarrike ɓe naata kala tomin nanguno fuu saabi de minen meɗen miila min jeeya nokku fuu leydi ndi fuu e jeeyal Mali woni ɓiɓɓe Mali fuu ana wawi yaade e wartude tawe torra fuu heɓani
caggal ko ɓe jiidi e plateforme ko hono kamɓe rewrintinoɓe aduna ɓe kolliti wiide ɓe garan yidude e sema fa warde e laamiɓe Mali ndenno rewrintinoɓe aduna ɓe andinali hono ɗiɗo batuji jiidal gatta ka goto e hooreɓe semaɓe jiida goto e hoore sema jiidaɗo o andini e ley ko haalda ko kamɓe sema eɓe landani hawrude e ɗiɗo batuji ndenno ono heeɗiɓe kala ko kollitoto hakkilloji moɗon fuu onon mbawi wadde ɗi e hello amen Facebook ngo hono fedde sagan tonde golloobe jipode avion de koliti biide garan daddude murtere golle juude noge e jeegon yaade noge e jeddi lewru ndudo yo batte wayde jatteede e hennede do wanya dum waddani be de do murtere kanko Cheikh Oumar Tall secrétaire darto hakkeji golloobe be holliti wiide ko woni sababu murtere mabbe de o haldi e Fatmata Togola keda ko Barke Cissé faccitani en
sababu majjun arande yo wayde tabade sariyaji walde sagantonde lay system sariyaji anangodi e lay bangal no lamirteni fayotade e no gollobbe fetirteni kandi jokked ka di sariyaji di tabak sababu goddo dun ana dun woni tidallaji pewneteedi e ngombe lay fedde system de be yimbe be pettirten no muira fu misalu mudun tagitido wadi ko fota fe lebbi didi gollowo gondo e lay walde sagantonde system de o horejo wonno o itama dalilu fu walahi ko buri fu bonde kasen hitande water tan hattam e yaade fawtere kasen dun dow tobbe yogaje gollowo courant 1 bidon haani gollididde hande goto gollata men jalaaki danyan nde bonanda wadi dun laaton kasara maw le aeroport mali dun woni ko men dardata dabareji tendini hebane ittidallaaji
hono batu jeego ba njola en mali jodibe njolara be wadi betay hande do CCB do bamako do den non o do batu hejabe leede chapane joye en jeegon kawri e mudun biro kido o holli tanko golli heedintinan du himme mudun den non biro keso waran jojjinede gollole duubi joyi fa warde e jojjinde biro keso o du dum waran wadde nyande alande Habibi Silla kanko horeje kido biro horeje biro kido o den non jiddo lomtede jiddo lomtudo horema du holliti hakkilaji mudun o haldi e Ayouba So kede ko Barke Cissé faccitani en
la situation de mali
no amana bibbe mali gonbe jola be gorri ko weli ana hen ko metti ana hen so on ji men jonbe jodi hande fa men cienna on meden jidi sudu bab golleji amen arandeji di yo hollitide an ko men ngadi kasen dun men jojjina horeje keso mi sikkitaki duubi joyi di men ngadi e lay ho conseil mid andi dun to men jottini walde de elay o wattu seeda mi sikkitaaki fey wiide golleji di finkinaaki sabi de ko heewi e majji njubbike ana ya e duubi noga e joyi hikka ko ho conseil joina mide mila hande de latige walde hillifande sabi de meden jogi hejaabe lay assemblée mim mide holi mi sikkitaaki abada
je suis jamais pessimiste moi
nden hono fu mbawden habude e bonal tagu fa warde e wayde de nagu tongido le internet du latima batu mawdo mosudu ministere masingaaji yedugol kabaruji jojjine hande imaade mudun yo habude e dido golleji chobdi fa hebande di e le seredu jogala kede ko Barke Cissé faccitani en
kabaru bonanda tagu e rafinde nagu goddo e le internet o yo huune ko leydi fu haani hebande jogalal sa ewi dun yo gonaki leydi e bibbe leydi e denagu bankiji e kebe leydi fa warde e denagu leydi hore mudun dun yo kabaruji kandi andenede ko men anniyi wadde caggal batu o ko hawra e dow mudun fu ko hawra e mudun fu men chaawan dun e sariyaaji leydi ndi fa mali heba no jogoro le ndartugol kaadi en ande li hen fa leydi men di wawana dun hande li faabaade habugol e torrobe sariya fu hana ka yebede ko waawi reenude bibbe leydi meden di
sécurité de tous les citoyens
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et leydi Suède ngoni paabatobe studio tamani faande le kabaruji regionaji meden se jey lam sigasoto kebe andutu tan kana ka leydi meden o hurbiti betay hande luma heso sotigo liji to sigasoto godo luma marango milioji chapande jeddi tati mo projet yirwere kabaru margali idarani Ibrahim Bokar keto kanko kana ka leydi meden du o joddini tufere heere bangal maadi suudu doktorare heere sawrore nyaw hiñolde senjay to kayto faande le habgol bangal yolbere suudu daranindu kabaru bemal nyamri leedi meden hokki hono toniji 335 e chapande nay nemgu kominaji sapo le lam kay o denna beedo hebbe yo galleji lohudu kebi dido nyamri wallan dum en du buitande dum en torra bangal yolbere hono bangal wallude yirwere rewbe bangal hokkudum en jawdi le lam moti cercleji kewdo hollitama wiyede ndi jawdi buitima den no dum hebama famede le kawrotal gangal hande e suudu jawdi leedi meden di ko waddi e kominaji kewdi le lamu moti duansa banyagara kanyum e lamu jenne sen yuto tagal segu hono watanaɓe leydi Niger jeeyi beeta hande to laamu Kulikoroto. To Kulikoroto ɓe jiida e honoraɓe mabɓe ɓe fa ɓe dokkodira hakkillaji banggal golleji mabɓe fa ɓe ɓeydoro faamu e andal. Ley ñalade ɗiɗi ɓeɗo hoɓɓe warɓe cilminta no moƴƴiri nden no jiidata du kollete nokkuji kewɗe kawniɗe e ley région ngaji meɗen ɗi. Ndenno fa hande de wirfitade hollitinde on wiide tan hono fedde joƴƴinama daranino kabaru tiɗalla fa heɓana kabaru leydi meɗen saha leydi ndiɗo tiɗalla gonɗo o. Rafi hono ko wiyete batu jujura du waɗi banggal kabaru gadɗo hakkude basi gadɗo hakkude guɓeɗe ley leydi meɗen ndi. Ndenno ɗum holliti wiide fa hande kibaruji ɗi eɗi gondi e waɗe ɗum. E ndenno fedde kabari daranide kabaru saganade golloɓe aéroport ɓeɗo daɗɗi dabere murtere ƴuwde noga e jeego yaade noga e jeɗɗi lewru nduɗo. Nenno beetey hande joola e meɗen Malidou gaari wadde batuji muɗen ɓe kolli tan tan ɓe gaɗan hono ko wiyete bureau kesso ɓe joƴƴinan ɗum e ley muɗum. Yo ɗi kabaruji goni toɓɓiɗe e noppi moɗon hande e dow studio Tamani. Wassalamu.